Shakira, Shakira.
Ubaya ubwela ujinga saya kwenda.
Uuzi unawauzi paka unawakela, wana uletea makuzi wakati situmengara. Wana uita sanda sanda wakati ni sanda lengi. Simu huu tunawakanda mpaka chooni hawaendi. Mwaka huu ubaya ubwela, ubaya ubwela, ubaya ubwela, ubaya. Inasema ubaya, 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 ubaya.
Achanti baba nasma.
Sisi kiboko. Zipataje. Nasema mtakuja na mimba zenu atulizi mezipataje.
Wamefanywa vibaya.
Oya wanangu wa Simba, siwaoni. Wa Simbazi, siwaoni. Oya kama mpo njoni mbele na msungushe vidale. Zungusha pale, wezungusha kule, wezungusha tena, wezungusha pa. Nasema zungusha pale, wezungusha ufu, wezungusha kule, wezungusha umo umo. Mama, kwa kimona mbode uchi,
wanaka,
shabalaka,
wanaka,
mediali,
wanaka,
mangu,
wanaka,
kajura,
wanaka.
Nasalimu try again, again. Akisha boy makizube, yuko baki chube kia. Wamchungaji pita uku, wanangu ni wambie, nasema ni wambie. Ukinunua jezi ya Simba ya Yanga unapewa bure. Ukinunua jezi ya Simba ya Yanga unapewa bure. Basi tuende tena pale. Ubaya ubwela, ubaya ubwela, ubaya ubwela, ubaya. Inasema ubaya.
Records.